Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatare mbiyan sappo e joyi lewru novembre sappo yamde jabbiri maslima chapan e nayi e joyi der maison de la presse bamako jottinono do kabaruji di mo roy gado. Yoga pelle politique fedde noddata parinaande wattu joono be bibe jabana hon nuygal sere kessal amiyngal amed leedi medendi le ondo wattu furdo fedde ko semde holli tiwil danya ko jewta en nuygal sere ngal o wurino sen kali kabaru fina tawa kambe jillibe wombe bomoko kanya fanje tuda kuli koro ebe jogi nyumun hitande fu fina tawa mabbe ko be ngatta be jabe jewta rim mabbe wombe tombe be jewtu dum en sande ko golli le hitande konairi bangal wottude tinni dum woni kambe sukabe jangobe lekkolbe yudum wajibi nonna ko heewi e jangobe wombe le ngalure bomoko ne kanya fa njottuda leedi meden di fu wajibi sina ngata diro tinni ngaji hodo seriyaji di bi do hen o ngara fawtade do e journal won sembe kabaruji dum jogino do kikirande bi bismillah mo don e herade Umar way galo jodi do mikoroji di do kanko noddete Salimu Jora won to boggi jamde to fa hande nuygal kari sariya kessal leli di meden di dum wonde waddude halaji mawdi wattu jono fedne noddete parinaande kanyum immi kasen holliti ngal do nuygal sariya na hani jewtede no wurino ngal fottine to no be kollitir wide le won do wattu fuddu fedne noddete kosemde holliti wide danya ko jewta no golleji di ngorri fa kebe famtar kedde fatuma tamayga
Fedde parti politik parena holliti wide golle nuygal sariya an hani wadede do kaldal e kawral jamaa o fu Sidi Touré kanyum woni secrétaire commune do hala
Le soude saria pamano noga jolleur février hitane 1992 ana hollita mi witugon soude saria ana way wadede to horjo leedin dum president leedin matu fedde assemblée nationale ga soude saria no ana hani witede so tay leedin fu e mangal mudum ana le jungol lamu leedin mallin nukuje mudum ko heew hannen wala jungol lamu kobe menake le fedde amé parinado me jabine witugon soude saria leedin
do heddere kosem mali e be darda horejo lami do mali buita golleji golleji di ana mbawi peccede jokolbe du golla le laamu o Saliya Garba Traore goto e laami do fedde nde
so laamu horeje leedni ana jokkini suuri sariya ana waawi wiiteede ga tun laamu ke jodi don jodiraakin bangal wotingaaji wadaade ana tiidi suudu sariya leedni wiite duge tajabe kiten jabne dum jaati sara kesmo haalta haala mudon avant projet ne hollitita wi horeje leedni ana waawi cuubede bamde neddo mo dum yaata chafan tati e joy yaade faadu chafan e joy le article 46
Kosem kanye parena fudo gotol kawri do joininda nuygal sariya o yide rafi denagu leleydindi
dido kabaruji fanba hebe do bmm ande to page facebook e compte twitter sijo tamani yotadi yalon sariyaji kulleji din gori leleydi meden di odo boto fuddi ila altiner jabbinonde leleydi meden di wattu jono yimbe le humini be fina tawa kanya fa ko nande mudana gonde jokkita dido golleji no worri fa kebe famtar kedde sita sidi be fatuma tamayiga
yimbe wonbe le fedde noddirtene comité scientifique de la charte holliti wi yimbe temede neyon e debbe e sappo kan e galleji ko heewi won ko hajile men hollita le o charte halado le leedni fu e mangal mudun famagan o le konati kanyu amiru fedde humnine o charte
elle serait une boussole
la faminde bibbe mali fu do golleji mu e nyanden fu kanye le galleji di dum latto sababu andinde homa fu golle mu
yedi travail
Tiagal mudun ministre humnido kabaruji ko fawido fina tawal leednin ando goli gindu lewi kango ando goli gindu ko o charti hune wotram ko jogi nafa jungo lam ko leednin
la vision
hore be anangiya sariya ka do yingol kesul hono no leedindi darnirete do ndima kum no malikura yarata yeso heddirade fina tawam
tiagal mudun ministre ana tewtra yimbe ko tawa o nukku fu tindo nangira sobe fina tawa leedi mali yalla en anta ko
do kabaru idi fudata do mi halni onno kabaru mo no dirta dum won sandiya so bami fa hitane welti kambe jellibe wonbe nokko no dirta kuli koro kanya fa yotto bomo ko be jambe jotaya hono ribbe mabbe golle le hitane do be ngadi o do golle le noka e jetti lewru october do hitane hikande le majjondu wiama kambe jellibe hewbe iwru do kuli koro do kanya fa jotto yoda bomo ko do be jebe korto le ngalure kuli koro de be ngadi o do golle hono wori sitan sidibe fatuma tamayiga
le watti sappo jeddi jamde wonko be hobbe yotti on nuko be fu be de borni kadule ole le watti sedan burama sumanu kanyun amiru kalam blon kan etal bab mudun du jabba daade seredi caggane ɓe mumi seeɗan wonko ɓe yimɓe jooɗi o wattun ko yembere no fuɗɗi. Burema Soumanou yamiri taalba muɗum goto hollita bawɗe muɗum jamare leygal kortal.
Sidiki kuyate caggal duuɓi kewɗi jande hande woni arande makko wande golle soni mo wawi wande ɗum fa gasi saraɓe makko kalnanmi.
Ɓe yimɓe noddaɓe jammi jaatike mumen sanne rewɓe maɓɓe ɓe holliti ɗu ana faabo kañ en hollude bawɗe muɗum bangal fina tawa.
Hande woni arande am forrude e sandiya kulikol miɗo wassiro hoore am bambaɗo hono bambaɗo hani wande so yeehi ley jama ɗum woni komin janggina ɗum ndumi garta hollude jatiguiɓe amen.
Caggane yembere ne timmine ɓe hokkodir aadi kawrata on ko goto mawori ɗum ko Mariame Koulibaly heɓini sejo tamani ƴiwde kulikoro.
Wattu joni en jarat nokku noddirteɗo tomiña gellel mabɓe guel ɓe noddirton Béré Dougou wiyama yimɓele joyna kaɓorde kañi en nanni toon keñen wakkati sappo e jeego yamde wakkande ɓe nanno toon nde wiyama wala fumoɓe karbi yonki muɗum kaɓe cuumi hono ñamruji koɓe tawi le oɗo nokku micciteɗen wiide le jeenayyi lewru novembre ƴaɓɓino duduɓe naati le oɗo nokku goto o. So iwruɗon garda nokku noddirteɗo an songoɓe mbihi bugour wottur sumi toon tawam cukalel gotel an lelno le nduɗo bugour wakkati muɗum furdul guel ɗo cukalel ɗali adduna bugour nduɓe kollitiɗ leɗɗe kañum ƴulɓe sar sino toon fa heewi ɗum laati sababu muɗum. So iwruɗon gardan fa nokku noddirteɗo Bafoula be ɗum woni fedde ndeɓe noddirta kayi je suis la route ɗum woni hono yimɓele humniɓe kabaru ɗatol kayigol ɗon koɓe noddirta je suis la route de kayi ko wiyama ɓe gaɗi toon batu mabɓe wakka ndeɓe gadno oɗo batu ndeɓe joƴƴini toon bureau faɓe ƴewto yalla hono golleji ɗatol kayigol hani huncinirede hoore wakka nde bureau o moƴƴinte nde du wiyama kamɓe yimɓele pelle société civile fa yettoyo yimɓele ɗum woni conseil national fa yettoyo génicien kañe ko nandi e muɗum ɗum woni rewɓele ɓe du ana gonno toon wala fou kedirel caggal. Yewtere meɗen nde en jarani wattu joni noon kanayiri bangal ɗum wattude teniŋaji ɓamde ɗo ngallure Bamako nde kañum fa jottoɗa ley kedde leydi meɗen ndi fur wattude teni ɗum woni sa janggo jande hakkudere yo ɗum wajibi noon ɗum woni hono kabaru teni no wori ñalawma hande hoɗo sarayaji ɗi mbido hen fa keɓen famtare keɗɗen kanko noddirteɗo sitan sidi ɓe kañum Fatoumata Mayiga.
Ornade teni wajibinama le école ngaji kewɗi ɗum isiyaka kojo proviseur lycée Foroba Yoroso holliti wiide e wi makko sariya école jaati wajibini ɗum.
Ɓornago teni cuuɗi l'école sari ana yamir ɗum sa ƴeewi sariya toɓɓere noddirtene article 31 jaati wonko yamir ɗum saabu ɗum ana naato saabe soni torra hewti sugal l'école li laabi ona wawi antitede hoore su l'école makko ana wawi tewtede yalla o suga ana heɓa reyinte so torra heew ɗum.
Le second cycle beyoroso ɓornade teni wona wajibi Dawda Sanou hooreje école o holliti wiide kañum anda nafa mum.
Ça permet aux enfants de s'habiller.
Bornago teniŋaydi ana naato saabe sukaɓe l'école fu naato gotun saraɓe yogaɓe ana jogui boɓɗe sodan kadule ɗe kalsi muɗum heewi ga yogaɓe du sara mumen talkaɓe wala hunde ɗum saabi hannden so ɓornago teni on ana wadda kowre jaati hakkunde cukalo l'école koy
au même niveau d'habillement.
Kolle jaaɓa kañe kati le école ngaji kewɗi ɓornade teni yo wajibi ana sotte fey le école o jaati coggu mum ana serti le gelle ɗe.
Donc les tenues sont au niveau de l'école.
Teni amen ana cotte cuuɗi l'école ɗo saraɓe cukalo l'école go ana wara sooɗa yaha ñu iya meɗa cotta teni on complet muɗum goto ujuña ɗiɗi e temen nayyi ujuña ɗiɗi ɗin ɗum woni coggu teni o temen nayyi ɗin woni ñuirɗi majji mene meɗa jogui teni sifat ɗiɗi goɗɗo e t shirt goɗɗo on kakino kaki o ana cotte temeɗe jetti touba e saya gale classe pamarɗi ɗum temeɗe jeɗɗino
saraɓe janggoɓe kawray dow gotol e wi yoga so ɓornade teni ana jogui nafa yogaɓe kolliti wiide ɓe ɓuyta cogguji teni ngaji ɗi.
Ɓornagon teni ana moƴƴi sanne e minen cukalo l'école gumpe saabi a tawan sukaɓe worɓe e rewɓe fuu ana ɓorni kaddugal sifa goto ga teni ngaji cuuɗi l'école yogaji ana tiiɗi sanne neɗɗo joguiɗo sukaɓe ɗiɗon yaade tadon janggo hono ɗi cuuɗi l'école a tawan sara muɗum wala bawɗe sooda ɗum fuu tilo kasin yoɓa cuuɗi l'école
ɗum e tawede fuu ɓornade teni ana wela sukaɓe janggoɓe yoga fei so tawi ɓe itta ɗum.
Min ke mbiɗa yiiɗi ɓornade jaati teni l'école amen o saabu ɗum ne moƴƴi watti fuu mi ɓornton mi yaha cuuɗi l'école ɗi ga so nukku on wuuli samoji miɗe ɓorto min ke mbiɗe andi teni ana jogui nafa sanne le cuuɗi l'école ɗi saabi somin ɓornikedi ɓi taajiri e ɓi tala kamɓe fuu mi nattono gotum.
Miccintinde rafi teddinde sariyaji ɗi école joƴƴini ana jatira honno yengo no aɗa wawi jukkirede hono no article 33 ɗiɗo ɓo wirino
sembe kabaruji di anne ngara filitade do hen do yoga e pelle politique gondi le leedi meden di fedde ne do deta pare na ne wuliti no gal seria kessel anne ngal bamed le leedi meden di wattu juro gal do no gal seria kessel fotine ton le on do wattu fu fedde no deta ne kosam de do holiti wiide di do seriaji jewte kabaru fina tawa e jari no fa nokku no deta do kulikoro kambe jellibe wombe le gallure kulikoro de kanye bamako do hitane fu be jahabe jotay ton rimbe mabbe be hono golleji di gollidi kabaru di timar do men kal non kabaru ko nayri bangal kambe wattobe tini ngay sobe jaha jangodi lekkol be yel hudu fusiriaji di biddo hen di wonno sembe kabaru di men jogino do kikida hande fa kewton heba di do kabaru di foro may ngabuddo ben ande to ngado www.topresidio.org no noddi do odo numero via mo mere mere 37321 bande fande fe no konande do no do e ser yutre mede de ana wodi wassalam yotere meden de waran yode do roobe ko roobe golli ko roobe gollana fa yotto to raji ngatteede fewde roobe le leedi malindi tatteji di furoobe be ran ngada imadraji muude wobbe fa keba kuncena saddaji muude hore wobbe du fa keba kumono kabaru e jirwere le nokkule do ngoni do wattu jono be do roobe la tan wobbe yon demobe non wobbe du ngada saddine wo muude en pamoroy on roobe le demobe kay won puddo be kettal muude en jatti wattu jono be gondi e faabidira du no golleji mabbe di ngorgi fa keba famtare ngare kede ko min e fatumata may gamin pewni on do hen nokkuno dirteno kela idum le commune mande roobe le wombe tombe an gondi e faabidirade le wattu kettal joni puddo hettude fu wobbe be ngaran pa bodum
amben je ka tiga furun
miden ballindira remude hudo le gese so kettal yottiki du mi ballindira ga rewbe ana buri warbe gollude be ballata min e fe hunde tawene be kani wallude min hemde fesu taw angere ko mi ngatta le gese amen ka abare be ngatta dun
tande men la nga ko be anere re
to kolon jabato rewbe le be ana gondi e irtude ton kaaje ko no dirta gravier le mayo wongo tongo ila dubinay be darni ton fedde mabbe faabe jalon be kani jukitira do golleji ko hani faabadebe ka dum e tayde fu ko sakiti ko be mbi gollude o do golle dum way wodude kutteji fewde e cellal roobe sabbe de golle on nawi sanne
yere deme bele bon
yere deme bele bon dum woni inde fedde amen golleji ko min gollata ga en ana walla rewbe hemde sago mun en nde yaf a tawan golle ma kinnuda wala fu to bawda yaade kasi taggal golle o hewbe amen baawi hurtininde sukaabe mun en le golle o
nunka odi hakli am bla bele kun
rewbe wonbe nokko noddirte jijeni du o do golle goto gollata ka mbi wala fu ko laamo faabirto dum en
yaade dan goy kalumasa so beabe kemekeme
so kettal welliki lewru fu rewbe be ngaddan temdere min kawrinan dun min pecca dun fa labdidi feccere goto min dokkan ekkol ngaji di feccere goddo min ngadan le kesu amen tino ko min kebata ko minen je miden jidi golle o heban jumbalaku ka ko buri tampinde min ga en doni rafindiyam sate bulli gondi do di fu joran feifa keban diyam ko defira ana tidi
nay dobo kolona ko lobi jamiski ale woldo ma tawliga jatti soro
nokku no dirte do kolo kani jardin mo UNICEF ton idum wonde faabade rewbe le wombe tombe ka dum e tayde fu bimbe be kaaja asine ton bulli faabbe de keb mabbe
amina beledi seni
masingay min ittirta kaayede ko min kabata ana fandi kaay dum min gurdata miden jiya yimbe ballo be rewbe le telingaaji ka min meeda hemde balla min andaadu no min kebirata yimbe be fa balle min
bona andaadu ama soro ci gomin
to gawoto ko nay bangal gollirde juude kanye wailitinde kudde e konande mudum ko heewo robelbe fano wonte golluton dido golleji imbebe kaja du day ko lamo faabibe
in activity ki ba idi
dum golle mballobe rewbe sanne min gonno ku ga en do robe awata hen fey boya ko min gadi dum won pelle gombe do en mbeylitobe nyamduuji yogaabe golle juude ngatta hewbe e mabbe du morobe yimbe
tout ça c'est pour avoir quelque chose
ko nayri bangal yidde golle e tiboraku no robelbe gonde wadde wattu jono ka mbiebe kaja faaba muya ko iwrata bangal lamo kanye e galleji mabbe